Chicano in the mix.
Ati ni mwambie nani? I don't know. Aje aingie ndani. Malavi tabi flani. I go show. Ati ni mwambie nani? I don't know. Aje kusafisha ya kale yote ni forget it. Ajifungie, aloki mpaka geti. Anipe mapenzi yote yasiwe kwa bajeti. Anichungie, yuko wapi?
Uyo, 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 uyo.
Yuko wapi?
Uyo, 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 uyo.
Yuko wapi?
Uyo, uyo, uyo.
Yuko wapi?
Uyo, 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 uyo.
I don't care what they speak, let them speak. Haipunguzi energy, no baby. Hata having you around me is a blessing, oh. My chérie, my Genevieve, oh. Kusafisha ya kale yote ni forget. Ajifungie, aloki mpaka geti. Anipe mapenzi yote yasiwe kwa bajeti. Anichungie.
Come on.
Yuko wapi?
Uyo, uyo, uyo.